Fit louder.
Yo, Kenti. Let's go.
Game on.
Yeah, two more.
My baby, love you, heart, you need your cosa. Kugetu, love you, heart, you need your limba.
Smile pamenso Vima kosa sometimes vima teka Just bidi vamuli yesu kateka Kuli neba kosa yopa kupemba Nae ikakosa mailu waza pemba Impwa kabeji kasepa Then ipa wani shinaise ya teka Unga unga gule pamela But ponyamula ni kuyuzinga kachola Landiloji ni zakamba naye Life ya mgeto ni kulimba nayo Let's go, let's go, let's go Ni kulimba nayo
Nifuna che uzibe Kecho ni olimba Nisi life ni kukosa Saka nisiye baby Nimafuna kungela nawe Na kucheza nawe Pati vintu vimalimba Nifuna kukota nawe Na kucheza nawe Pati vintu vimakosa Shansha limba limba baby Shansha limba limba baby
Timbo, I got you. Two money, two money.
What is this? Game on exclusive. Yeah. Game on exclusive. Game on
exclusive to zlouder.com.